Malawi. Mlungu dalitsani Malawi. Hakanena
zamfundo. Zandelele.
Kalikale. Andale. Musayi wale. Malawi. Waruji. Jamuka toka zoti Malawi ziko langa kandi ushinkaka wosa na kamakama huchi wose nkadalila ujapano anafula fula pana mbao kusowa chakuti amwe kapena aje dola za boma zija anafula hakuti kashigeda mpa usowa dola yodi chintu kugulila hakata panga chintu muntu basu pondaleza hakuti poti iwo edi chuma anapeza ogwila nchino mboma nao ango nyanyala hakuti malibilo edi sako kwanila sometimes kumatoka edi sakulandila Malawi akulila move Soni koma please please Malawi Tandi feleni Chonde fete seni Kete YouTube panga plani Kuta panga geni Pama peto pake ndi marose Every time I lose
Atoko leli ife tiri nao Koma pali bejo mweli wo amajida Atoko leli ife tiri nao Okoma iwo basokolo amabida Angolila 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 Maononga 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 Malawi
Those days Kunala kula kula mena na menyelo fulu John Chilambwe kama zupanda Anga toka zota zunga kula mula mwanka za koma Ufulu wake ukale umene uwe mene wina usanga lala wina akulila Anati kapena dola za boma muzi fula Kapena chitu kuko mizindi mizinda nzitu kula So isi better now adezu la mulida ndia zungu Cause tika titela kuti amenyana pangono ngono gero antopana Pano za figa so tupoti za kulemezana Ifende tikusila so bola mangezana Cause life finali bo Antu anga filana Antu sanka londana Antu anga kondana Wafuro tandizana Ban life no choice Had life, had life, had life
Atoko leli ife tiri nao Koma pali bejo mweli wo amajida Atoko leli ife tiri nao Okoma iwo basokolo amabida Angolila, angolila, angolila Maononga, maononga, maononga mala
Tine mbadwa se ya nyasa landi Asagurudi nao kuma akurinya sabadi Ziko lo kala latu, chiko kala mluzi Ufula na menye lakali, asa naloa mluzi Me never guessed with boma Koma, mudziwe kale ziko linka koma Koma, lekani dola za boma kumatuma Lekani so ama lawi kuma koma ha. Ziko lina wawa kuma lida hard life Life ama njoya ndi wawela mabulundi ndi amwenye Ifeti kulila, yo pakaji mwemwe Ziko lina sinta, ngini zinadula School fees lenti mafura, nsongo pano zinadula Antu angolila, Malawi angulida life Life no choice, had life, had life, had life, had life, had life
Atoko leli ife tiri nao Koma pali bejo mweli wo amajida Atoko leli ife tiri nao Okoma iwo basokolo amabida Angolila, angolila, angolila Maononga, maononga, maononga Malawi Atoko leli ife tiri nao Koma pali bejo mweli wo amajida Atoko leli ife tiri nao Okoma iwo basokolo amabida Angolila, angolila, angolila
www.amadzambiwe.com
Maononga Malawi
On the bits